tata wange tosunguwala toyomba fumbirwa omulenzi wange siyagala sagala bubonanganyi bwenonze mu bangi yono yadde oba onoleetamo abalina sente nyingi leyono yekakwesimye kangende n'omwami wange gala sakalira dala seyomba ababa gagaba tantekera nimala gabanono yadenga yemavu ngamanyita linjolonga simanyinga alimpisa mungeri etesana okulamira kwebyo byemmanyi nebwabanga alimbonyabonya maliridde okubonabona sikwefa yadde oba onoleetabo abalina sente nyingi eyono yekagwesimye kantwale talanta yange sobola ddala musansire ddala naye anti bwali bwali yadde oba onoleetabo abalina sente nyingi eyono yekagwesimye kantwale talanta yange gala sagalira dala segomba ababakaka batantegera nimala gabanono wadenga yemwavu nga manyi talinjolonga simanyi ngaalimpisa mungeri tesaana okulabira kwebyo byemmanyi nebwaba ngaalimbonyabonya maliridde okubonabona sikwefa zonolukagazaki nebwaba nga tasobola ddala musasire ddala naye nti bwali bwali yadde oba onoleerabo abalina sente nyingi zeyono yekagwesimye kantwale talanta yange yadde oba onoleetabo abalina sente nyingi eyono yekangwesimye kantwale talanta yange yekangwesimye kantwale talanta yange.
Remember where you got it first. www.djericom.com.